Twebwe mwari kumwe mu gice cya mbere cy'ibiganiro byacu. Reka rero tube turabike banuye tubipfuriza weekend nziza, tubasigaranye bagenzi bacu mu kiganiro cy'umuziki.
Ngaramutse neza, dususuruke. Facebook yacu ni VOA Radio yacu, naho email ni radioyacu@gmail.com. Twohereze numero yawe tuzaguhamagara maze ususurukane n'inshuti n'abavandimwe.
Nzabandora Samuel wo mu karere ka Kayonza, umurenge ni Mukarange, akagari ni Nyagatovu, umudugudu ni Akamayange. Ndifuza gutashya inshuti n'abavandimwe harimo bakuru banjye tuvukana baherereye mu karere ka Kayonza, umudugudu wa Kamayange, aribo Nyamugabo Emmanuel, Ndayambaje Focus, Mukandesenga Domitira, ndetse n'abandi baherereye mu karere ka Gatsibo harimo mushiki wanjye nawe washatseyo aho bitiga koni Kamazima ka Francine, ndetse nasuhuza inshuti n'abavandimwe bari mu mududu wa Kamayange harimo Samuel, Nyamugabo Eliya, Dani ndetse n'abandi. Ndifuza gutashya abanzi bose bari mu karere ka Kayonza, abasengera kuri paruwasi ya Mukarange bose ndabashuje, bagiriye byiza. Ndimbo nifuza kubatura indimbo ya Rugamba Supiriyani y'Amasimbi n'Amakombe bita Ijoro Rirakoze. Murakoze
Samuel. We nawe urakoze.
Yego yego.
Tumuhigo yikoranye intwaro na nyamatwicika ntigire inkoti cumaritere ku kiganzo mutanutendera mu mugongo nirumenesha yurirakunze. Kanyamaswa
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Hajyanimana Germain ati muraho neza. Hajyanimana we yego yego turaho neza na urakomeye. Urasuhuza mama wawe na papa wawe David Piana na Parade ubatuye indirimbo ya Amalon yitwa Yambi.
Ngani chigari Guhiga mafaranga Ngombe uzi mabiza Sinaranji jama shuri Sinasese ya babjei Shari wanjani ya menya honarenje Hariko Ichigari nivajai ya mara masa Najishoro na nicho aroha Majaro hirya no hino biranga mbumuye ndibazinda ngombona maramuko nabyo biranga hello mama waramusute kunje wa maramuko yanze Oh, 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 oh
narinsangi binari danje kuba wari hatari mibereho ni kwaje abantu ni banyamwegendaho kubona ngo fashani tombora ikintu singi byiwacu we Ichigari nivaja yamara masa Najishoro nani choharoha Naraya majaro hirya no hino Biranga Mbumu yedi batinda ngombo namara muko Najyo biranga
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika saa 12 kuwa gatandatu mu gitondo. Address radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu. Ohereza rwose nimero yawe ya telefone tuzagushakira umwanya maze ususurukane nabawe.
Murakoze nitwa uri mu benshi Benjamin abantu b'i Kigali mu Rwanda. Ndasuhuza umubyeyi bita wa Mungu Jacqueline tuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro. Ndasuhuza n'umubyeyi wanjye witwa Mukandori de Asiene nawe utuye mu murenge wa Nyakariro. Ndasuhuza na mama wacu uherereye i Rwamagana witwa Patricia. Ndasuhuza n'umugabo we witwa Tomasi. Ndasuhuza na mama wacu uherereye i Rwamagana witwa Anastasia. Ndasuhuza n'umumama bita Beata uherereye muri Norvege. Ndasuhuza n'umutipe dukorana witwa Anakreti. Nasuhuza n'umupipe twakoranye witwa Nyandwi Sharire abatura indirimbo ya Byumbuhore naba namwe murakoze.
Yego yego uri mu benshi we nawe urakoze.
Kandi muzagire umwaka mushya.
Twese rwose nk'abitsamuye ndagushimiye pe.
Sawa sawa.
Yeah.
sanga sarumuzinzi na wa muda ya kumsomare makuru bebo se vile mjuvani ya kute na wani ni alirwa na wani ere gauri ya
America ikiganiro cy'umuziki dususuruke Facebook VOA radio yacu email radio yacu @gmail.com duhe numero yawe ya telefone tuzaguhamagara utashye inshuti n'abavandimwe dususuruke zose kandi zisangiye ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com mu biganiro umuziki dushoreje ku butumwa bwa Bizumuremyi.
Nitwa Bizumuremyi Daniel ndi Kigali mu Rwanda ariko kuri Facebook nkoreshaho Bizumuremyi Dani. Ndasuhuza mama uri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musange. Murumuna wanjye witwa Kurimana Seremani. Ngasuhuza kandi murumuna wanjye nanone witwa Nsabimana Regisi uri mu karere ka Ruhango mu gisagara ka Buhanda. Ngasuhuza n'umugore witwa Emerita. Ngasuhuza muramu wanjye witwa Ntambazimana Rufosi uri mu murenge wa Kabagari na mushiki wanjye Mukanyange Ziroza. Ngasuhuza bashiki banjye bari mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango ngasuhuza abo twiganye bose banze ku izina rya Gaparare, ngasuhuza abo dukorana mu mutekano bose, ngasuhuza kandi mushiki wanjye witwa Godereta mushimiye Imana uri Kimironko, ngasuhuza na sheri wanjye witwa Ayishakiye Claudine n'umusare Kanyagatare ndabatura indirimbo Bonane y'Impara. Murakoze cyane
Bizumuremyi. Nawe urakoze cyane.
Urakoze kandi kamirindi kandi nawe nkwifurije umwaka mushya mu 2020.
Twese uzatubera uw'amata n'ubuki.
Yego yego.
Nshuti mwese uko mungana, namwe ndabashimiye cyane byimazeyo. Mugireho icyende nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, Bonane, murakarama.
Aya magingo, kanone